pharmacy, Pentecost University College, state of the art facilities, papebi. Lectures and students, no, omo ahun keka. Me say international students be brewo ho. Enye nyama ko India ho na meko. Me jidi say me ko Pentecost University College. I can be anything I want to be.
Evia, afe fao phone. Afe dial *924*12# Pentecost University College admission short code nambiama. Afe, yam fa mobile money enter admission pino. Ananso, yam to pinin free Prudential Bank and Unibank. Afe, yam code www.pentvas.edu.gh. Yako apply online. Abe for kwanso pa. Nye wuyani C6. 3 elective passes and 3 core passes. HND4. Any diploma for so so. Ubeti mi apply for topper. Mature student in Soso dear Huyan is already 25 years and above. Won Soso will qualify.
Hey, what funny.
Pentecost University College running regular school, evening school, and a weekend school. Programs and also there. Be brave.
Master's programs, degree, diploma, and professional programs in business administration, information technology, construction engineering, communication studies, nursing, and theology.
Fre 0302-417-057 and 0242-116-125. Pentecost University College, empowered to save.
Adumi asundia efi eja oba unkron kron nyankupon. Enye oche fami dofu. Na unhonti sen. Mijiri sa uche edampo nyankupon adum ene ni mubru hunu. Enwana ekura wa adumu nti uko na umba. Ewo ahonti ni mu. Yemfa saa kwa ena yema wakwaba. Ediba Pentecost Hour a efi the Church of Pentecost Headquarters. Na uche ya etuye munu. Yentitani Apostle Professor Buku Onyina e kasa afa kwaya ene bebre sedye etie ofye the meaning of covetousness ene bebre sedye etie na enenu yentitani e babe kasa afa kwambensu na ene bebre eye ejuma kwambensu ena ene bebre eye ejuma Jorofu yensenti yentitani Apostle Professor Opuku Onyina ene bebre seya eseya die
so ena eni bibre eye adwuma ne ma kire kire nyina ne ye sania eni bibre ete nti ye hwe ekwane a eni bibre efa so ye adwuma the manifestation of covetousness eni bibre no se akenkas me dikye akenkan se ema wani mre oyonko fie ema wani mre na koa anana funa na funumu ne nantwie bibia ye oyonko dia ema wani emre na kire se eni bibre no ede di ma enkrofo nso eba bi hu ehye omu enso eba pe na beda ne hu di a ede animguase bi bebre obema enipa ehu na kwaya efa so ede di ne se ewo nipa mu a bibia ne nse beka bia no na koma ntone yam enipa nyi sika se me ba ya meka se mu den esoma mu ye besi dan fofura ede ben nyi sika atare ehye mi e sika ana wa entume fura wa tare a shew yesika entu bedidi o ubetu kwaye o ubehia sika a wudi besi dai ana de be hai dai ubehia sika a wudi be fa ka ana obetoka enti asetre mu de sika ehu hia ana nyame nso e de sika amenipa boni bia eni ho wa menipa bi mu nyansa ni nimdie so a yede yesika na ede mfaso ebre nipa nyina na eni bibri be mu abra biribia enhia wo na wo ntoma edu na baako bi a wahu se wo nua fra just say ukoto nua de ni bi eba sapa na chese eni bebre aba enti eni bebre no ba acquisition of wealth uhu weya ope ehukure ni mfaso ma wo a na chese wope eya sapa na chese eni bebre ena aba ho no ena fe wo yonko de no so a onya ye wonnim enipa nyina mpanyimfo se ensanum yi enye peda na oyonko wonnim kwae ofa so nya ne de na onsu wunya biere na wo be fa kwam boni bi soa sabi ebim kura tumi kum nipa efa wo ma de e ba sa pa na kire se eye nipepreye e na aye adwuma nti e da di wo acquisition of material gains ade bia wo pe se wo be fa abobo bo soa ehu enni emfaso ema wo wo be chini nyina aboso unua de wo hu na wo pe wadamfo de wo hu na wo pe wo yiri de wo hu na wo pe ɛna obi de ɛyɛ kora ne fata no kora wakoma mu no na ɛyɛ wo ya ne nyinaa yɛ ɛne bebreɛ ɛne bebreɛ no wɔ hɔ kora na sɛ communion kora na ɛba bɛdi na obi som na ne ho yɛ wɔ hi a wobɛ sɛ nka communion no ɛhwie ngu ɛhwie gu a ne yɛka sɛ nipa de ɔyɛ nipa bɔ ne nipa pa na kyerɛ sɛ ɛne bebreɛ ɛna ɛwɔ hɔ a ɛyɛ adwuma nti ɛne bebreɛ no basa ɛma wo kɔsɔ ade a ɛnsɛ sɛ ɛsom ɛbi ne sɛ Orua bia ye frena Akan no ye Israel ni ena omu kokon ye kokon no wo munyina panyini ni Joshua watie fi nyame ho ne nyame aka akira won se ko amu koyi no mo bedi atamfo no so enso mu ejapade obi amfa bi ena owura ye frena Akan yi okofa ejapade ni bi na okofa bi a ye kire no no ye busa ne nasem okan ye ma hu sane ani bebreye etie pa ohwe Joshua nguma ni etinson enyi mu aduonu ni aduonu ba ko a ebeboa o Joshua 7:20-21 na akan bua Joshua se no kure mina maye Awurade Israel nyankopon no bone na se ni se na meyoye na mihuni asadie nu mu sinia enguso fefe bi ene dwete nwete bra ahanu ani sika dame baako ano si nwetebna aduonum na mani bre na mefai na hwe ehyefem mentamadai na dwete no wo ase wo so ohunu saa niema no oyede ebei na ni bre saa na ni bre e ma ukoso ade a ensese usum ukofa ade a ensese wokofa ade yesu obi anye oso ohu ye no na ebo na kumam kikikiki wanko wia ade na ne ho nto no enti ne sese okoko wia enu moko fa asade no ose ne ne breye enti enu na ye adwuma ani bebre ni wo bi mu a ema ode ne nsa kofa bibia ense so okofa obekofa fa ko ense so okwa no akọ ade bi kula wontumi nya na oye na enu ye ani bebre a ekoso afei e wo honzo so ema nkrofo si sinkrofo esisie sɛ ni bebre no material gains ni nyina because ma chemu nan ofa etoso mienu no ana meda so wei ekɔ efa so dead ni ma kyerɛ sɛ ema nipa efefa enema acquisition ohu wei ano akɔfa ohu wei ano akɔfa eno ana me kyerɛ kyerɛ mu sɛ ema enkrofo sisi obi obi wɔ hɔ a ade a wakɔtɔ a obetumi de agye sidi du wɔde begye sidi wɔ ha emre bi atwa mu na me ka sɛ government service for omo ye abaye adwuma ene woni abi abehwe se contractor ye ye contract bi ko di animu ena mso behwe no akwa akwa ji 10% ena obi ka akira mse ebi wo hokura de anya 10% yo e ye 40% emfaso a openti ena obi se bi wo so de a e ye crate ade ani ni ho wo se bomodin afa hye ho na menya mfaso eno no no enti ade a obetumi aton bi asi de du no no de kwaji wo ha na osisi ni nua ena epo ogboni nua epo ni ni nua nam ade ni nyina ye nan opeso ono be fa miensa no ameni nua baako esisie emfaso a emwa ebisusu oho a se de oye ni se obi adwuma eno aye ya ye adwuma ni nyina pepepepa mano ade ne ayi ni ebia esesidi edu na do beje aduonu enipa ni ni hope no abo epo no de bia toso na ne toso no wate afri so enipebreye enti ani bibre ni ye de kwa ba ye dwuma mu a ye sei no enu na ma se contractor ne ye kan wa kwaji 10% ana 40% ya afa nipa no sika e dia ma ne sese o de ye na dwuma ontumi nye ne ye nti wo ye akwaa bosumi nsia na efrase ye tutu eje so akwaa ji sika na firi ni sese o behwe se ya ye kwaa ni ye no o mehwe esan so ono anu waji bibia hye ne botomu ena contractor no sika so o de ye soso a esa bridge kula ne be ya ye nye ne ye na bridge no na bubu aku na nsa bi ya nkran edai bi ya yesi na ni nyine dwire agu na nkrofo ewu na kukum nkrofo cement ya sese obi di ye no wateso enso waji adwuma ni wura hoso sika ai sese ye de beto cement pepepe no aye no no wateso ono akoton bi edi enti ani bibre no e de emfaso obone bre nkrofo a samfaso bone no ekoyo how ene amane emenipa na bible mu no nyame kasetia emfaso obone ene ani bibre se obi abeye se bia no onyankopon ene wo ebedi wasi obi ene wakofa ne kura se wutua ne ka akatua esese ode manu no fama no ene wonsoso a wo ye adwuma no wakatua no ye adwuma ne se ne beya ye tua wo ka akatua ne fata wo obi wo wa yakofa na ba adwuma adwuma panyini ni ho onye adwuma nti akatua de ba manu no emfata no ene obi so obekwa kofa obi aba onmi nipa na yakofa no hu ne ye die akatua de ba manu so ye kakre bi onya mfaso nipa no ne obetena ne obedie ene so enhia nipa no ni nyina ye bone ewo onyankopon nanim ani bebreye enye ubetimi atwere Deuteronomy etie duonu nan Deuteronomy 24 14 and 15 ato eno ne yesenia ofa obi a esese ohwe ne su yi Deuteronomy 24 14 and 15 na woni a odi bone ene tofapem Jeremiah 22 33 wo fa kwa bone so ene ye wade Jeremiah 22 33 Kinkase mnu bibre hobe tumi atwere wenu matoho. Afesa eni bibre na mekase eme nipa ape. Eni eme nyina fwa fwa soa. Onyuni nipa honu. Enonsono etumide bibia efreno. Exploitation. Wabu obi kwa siya. Wubu ni kwa siya. Oko fa abofrebi betra wanchaya. Abofrano buwano. Pweni ye die. Ebi ya uhi yaso bibabuwa ufie. Nipa na wababuwa ufie no. Emuwabe na abe tumide abuwano. Se osua okosku ya obetuma me na kosku waboro so a adwuma bi na ba me na sua mu nsu adwuma bi ma nipa no a waba wonche ya obeboa wo no ne hu hia wo e ma enye se wonko an wiye die ni nti na nipa no a ne ho akyere no no aba betena wonche ye no onni daache esa wanhwe ne su yi na kire se no ne ka se broni se you have exploited that person or ya collab wo no ne nsi ni yi emu nipa no kwasea na ensisi no bo modia se nipa no a ahokire nti waba ho no emu bia wo betumi e de afa so a wo de bebo abofra no bro ano na abofra no so ensi ni ye dache e bia sa abofra na bebo ano no ono kura e ne beba bebo awo ye ye ni mo bipa ne maka se owo no amwa se nipa no na se bia abofra bi obetena ne nchei e na ne mpanyi afeso abofra ne hwe sai maame no ne yemu ma amo ano na emu obi ofa no betena ne nchei ene obo a sai nipa no enti obi a obetena nchei bia no emu bia obetumi dia bo nipa no dwen nipa no so hu ye die na bo nipa no na no no ekọ abai mu ekọ fie mu ekọ be bia eno ne akenka sem bia meme aba be kai a owura bia bible mu obo moden ya jinidi nanso kwen bi oho a ofa ya wanfa so yie a ohwe ono ene ni nuanom ko yie dia amwa oni ni nua ewiye sa owuru ana ye Joseph na mpese oba bekenka ne ho asem kakra bi amame Genesis Moses nguma edika ne ti adionu nson enyimu dumiensa ekoman Genesis 47 13 following Moses enguma edika ni eti aduanan so efinyi mu dumiensa eko neti akenka asem ni yi
na aduane ni asase biara so na ekom no mu ye adin yie ma Mizrim asase ene Kenai asase to ekom no mu anim piti na yose prapra sika ewo Mizrim asase ni Kenai asase so nyina wo ebura obeto ye ni mu Na Yosef di sikano eko fero fie.
Wasi Joseph oye di ebay. O prapre sikani nina. Eno wadi kwa hinefa.
Fero fie.
Wadi kwa fero fie. Kinka 15 no mike.
Chichemudunum. Nesikasa Mizrim ni kena asase suono. Mizrim fuo nina ba Yosef intese. Adai mayai edwianei. Ada na sesika asanti yenwu wanim
16
na Yosef say momfa momwa emra na semusika asa mamamu bi maje momwa na wade wo momwa bai
afebra 20
chichemu aduonu na Yosef to Mizrim asase nyina ma fero na Mizrim fo nyina tonton wonfuo efri se ekom no dine won na asase no dane fero dia
21
na otutu enkrofo ne tratna enkrom efri Mizrim hia so kosi ehia so je asofo ansase nko na wanto efri se na fero ahye chefa bi ama asofo no na wodi won chefa fero di ma won nti wanto won asase
23 no
na Yosef ka kire enkrofo ne se monhwe ene matomo ne monsase mama fero na hwe modua ba monfa nkodua asase ne so enie na de ebe so no monfa entichemu enu mu baako ema fero na emu ebupen ena no enya modia na modi bi adua emfuo mu
afi 27
na Israel tena Mizrim asase so ewo Goshen asase so na wonya emu ade na odore na wasase echene se na Jacob tena Mizrim asase no so emfie dunson
yedase bebre brofo no e de bibi ba 21 ho atwi no emfa meyi. And Joseph reduced the people to servitude from one end of Egypt to the other. Joseph, Emma, Uncle, na be ye enkwa a free a tiffy, a co, and a four, or my woman in a babe ye enkwa. I feel by you so well. Now the Israelites settled in Egypt in the region of Goshen. They acquired property there and were fruitful and increased greatly in number. Israel fone de omotna Goshen na omudie omototo ejapade bebere eno omodore eno omunyine akenka samwa dwini de akira nyame ma Joseph nyansa nenim de odeboa Pharaoh anwo ye oman panyini ema kom ebebaye no otumi bua bua duane anwo a oton ema hoho ena fi oton ema nikromufo ɛno ɔton ya ma kromofo ni sika nyinaa ɛsan ɛsan yɔ sɛ momfa mom amra mom wa ba yɔ sɛ momfa mom sase mra ɛntu ɔmo mu nyinaa de kɔma afɛru ɛno ɔmo asase nyinaa so de kɔma afɛru ɛno ɔyɛ ɔmo te sɛ nkoa ɛwɔ ɔmo krom ɛno ɔno ana busuafo a ɛbɛka ne ho ɛwɔ Egypt hɔ ne de ɔmo no niamɔ ɔmo de ba yɛ nyinaa wɔ hɔ ɔmo anton ɔmo moa ɔmo nsu sika so wanyi ɔmo sika ɛsan sɛ ne fie ena na omu nyina edidie enti omu sika wo ho ena omu mwa wo ho ena omu nso toto Egypt fo ajapade ni bi so wo ho ho ba ukru na obeye seya ujiri sadie ne besie wo ho ho akofa ni kru mu fo aba na odi ni kru mu fo ba aye no ono aba be yeye amwa japade nyina waje ama felu ena niema na kofa ro ho no ebi ena ono mam ni nuanom ene nebusuafo omo bai omo didi firi mu ena omo atoto mu adai ni bi ujiri se ebe ye den ombe time wo ohun se de be bia be time wo ohohu aba okrum na mu de maye nkoa na omo nsusu de omo aye isa abozo obe ta wo na wanfa kwampa so wode na da kakra 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 sa enti abre ba sa na ota omo de ndindi na omo ni bre wo ena omo se nkrofo se na omo ye de anya da chi ombe ha ye ni o ahohu obi kula aba be kan ne a ombe support ahohu no omno ombe kan bum no mato ahye yenso it is sanetie dia ene ye nye om nkoa abra Pharaoh no a na onim Joseph no wu ye na foforo ba ya onim no no ene panyimfo no bo om abakosem ene ombe to hye Israel for so ne ye om nkoa Senior ye ya Israel for ebe ye enkwa enono. Enti nyame ema unyansa, nyame ema unimdie. Ne nyame de odumbi mawa, odumunu masuma mfaso eme nipa. Enfensi sinkro for ne mwobo mwadiye ye bribi. Ye huwa omwe nyame ba, kofu bibri nuwa biye biye juma, ne kofu enye biye. Kofu bibri ye ye ni adoye, ofa enye ma hudua edi oji. Ebre omai, edi asumjuye ebre mai. A enfa ohau enye sisi ema. Na Joseph enfu msua oyeye enono. Nti eni bibriye ema nkofu fula siyese oji enye ma fumsua. Ene eni bibriye no kwa ye fasu ye jume biya oho. Se enye me edibu bobo suwa niye. Omu omu pe sika cheap money. Ope sika ntentem. Ubibe nye sika etule biya buse nipano. Nuo nchira unashasi. Sika biye ye loto. Mikuchwa loto. Mikuto chacha. Mefahano. Eye nibriye. Uwe biwa se. Ekwa yang. Esika fuo bi. Esisiye hiyafuwa ye loto. Na loto no. Aye sebi sebi sebi. Omu omwe nibriye no. Onzu niya. Iyi omu. Aye te se ajene. Uko nsuyo msa ukoto drawa. Ukoto drawa nsuyo mua. Ufa sonsono. Wede she drawa na. Na di ato. Nsuyo ni. Ajene ni huna unimse wenya namu. E babe ye, osopa na, asono, no anono. Ubonzu wa yesa apa, na cheno, na chesi wa dada. Enti, nyame, edi ya odia tu homa ye nese, esese merima ye juma brese mfifiri, nuo didi. Enti ayao se loto, uko chua loto, ena ube nye sika, o dada hon, ye juma bre, na neje siye muhuni seenu, okani story, echireme, osuya e juma, se fita, fite ni, ni papa yere, ene watina ni nchei. Ene enzo watina ni papa ni yire nchei no. Otumi bre ni huwasi ya ama ni papa ni yire ni dono. Ene ni papa yire no etu ni papa ni fuse. Omfa ni kusu ya juma. Ene wakusu ya juma. Okusu ya juma no. Sa ubetumi ya tima atina huwa ya beye yinu. Oko wo chop ba. Ansani wadidi. Enzo wapesu usu ya juma ni huye. Ene ne juma munu ufra siya se. Odi no kware. No kware di. Ene nebuwa anu. Enti sani ya ye ya, ne juma ni beye, eji hui, wa yobie juma ma, nukama kama, wedi hunu kre. Na fe, nipa niye puo bie, obeye ba se huwe yi, akwa wedi ya sani ya ye ye, ya nudi adie ba, wanyu ya onye hui, eni ema se nipa niye. Na fe, ya diabeshe ninsa, oye, ne biba, na fe, ne jume mwatre, nukofu yaka, nukofu yaka. Sike nipre nese, uyu obie juma na ukovia, upe cheap money. Enipa ne di abade abro se ton na de esese oton upesika ni bre nti uwiewia bi ni achew anu esika ni bre enti sika ni bre no bibiara opese ebeye mrama na wo fa kwamboni so na waye saade no emuawo owura bi wa ha gan heya abrofu bi omo ba conference bi na wabie conference center chechewa kama kama oye juma kama ana ne nkrofo no so no mu ye juma no odi nyame asem atete won ana nyame asem na kowo mu omso ate ase na broni bi ni pes ehye ne boto ma free toy sa pos wi free toy ya na nipe ya fa sika wom ana ne card ni adeade abrochire sika ana ode koma adjuma ni wura no na omo da na se ana omo hwehwe de ene dia broni ana ode ma no ade ma no amoko ya on person be ye adjuma Ghana last year. And I'm saying, Ghana, no tell the beer, I will call for phone you boo. And this is the idea. And the brother beer, will no say, I call for any penny, a war, the crew. And the Mupasa will call your conference, dear. And they are buying the Mumfes, the Kenyan, and Cobra de Ho. And you paddle do a ever that day, Munu, one for being Kahoo. Send your humanity, no one for being Kahoo. Then crop for our no Mubum, yeah, Jumanus, so you know, Kafoo, and what kind of story channel. Afeye owa na ya declare tabisi ya baiso. Munko sa ehiha conference bia sa government ibabe ye no Ghana no. Opese mko ye no ha. Omso ye wo a better one and other things here. Ye wo papa wo ho. Na na mo pese wo mko pese de bia ya na epe. Afeye nkrofo bai ni ababe hu no. He, wa arrangements mo eye depa ye de na nkrofo di sa di abra wo ani ade ade. A me kure mi nim se de ye ya omse ye mra ho no. Na ohu sa nipa no. Osi mi nim omse hwa na epe na yetu nipa auditors mun ko cheke no omu fichiri fichiri fichira hey esa ansa de kwadi din wodi e hankrofo omo person ke anyim firi ho na omo fa bi nwurawuramu wo de wadi test kwa o ye ne niam anyina pepepe enti asisie bi ani ho enti se o pe cheap mania kakre kuta wo no e bon enti asramu asisie nye ene sika ye penin tentem de nya obi ntimi ntrazi hu se midi weyi na makobu obi ne magene ne midi ni na ebesa obi nye hu sika nda ha na no hu puse ya chechecheche onwini e kyena ne daache enti loto ahoduo bia ni sika sika nam se bia no bible no onyintum
yorofo eyo tumfu nyankopon aduma yedi nia edi honsu ebebrew ewo eni bebrea seya esia die na yemfa sakwan na yenda edu nyankopon ase bebre na afe ye mompai so tumfu nyankopon adum ne mumro hono ebekosora edi entertainer apostle professor opoko onyina echi da enti orofo kwan ba kopɛ na obetumi afasoa eni bebre entumi enya kwan ewo mu kwan ba kopa ufaso a banya da kwan ewo Kristo Yesu mu e kwan ba kopɛ enu ani se ubeji Yesu Kristo edi se we radi ene waje nkwa na ono be babetna wakume mu obedum bebre unama fem wo huhuma fem na nia etwa to no Banya nkwa ene ewie nti ebra wuti yen yi se wasi wadwin pi se peso for Jesus Christ already and wajin kwa ene mpacho bo sampai ene mechi mi jiti se Yesu Christo oyo nyanku pomba mi boni nti eno be wii ewa sendu ya nosu na mi bimbo su nti eno nyane fi ewufum nti ene dey Mifa Jesus Christ, I am a ruddy and I'm a crying qua. Men in a benanti, mean quan denina, inti a ruddy buame. You, or the foot yammy and shall be brace. What was umpire? But more than so be fraying a war 024-767-9833. 024-767-9833 na ebebwao bebre yemfasa kwan biom na yenchia ye mami grace edwapa opoku onyina odofu mi daniel ni tete taki shalom caris asunje peace twinjole bye bye
Burning in my soul.